Black hole 5G CBO.
Kila ukweli siyo lazima useme, ikizidi sana lazima ufunguke. Nilikuwa dhahabu mikononi mwa kipofu, hakujua thamani yangu, alinidharau. Udongo wa mfinyanzi ardhini, kujua thamani yake, waulize wafinyanzi. Nishapata pacha wangu wa milele, katambua thamani yangu, tunapindana.
Le boss Eric Mandala, Roger Bando, Yoka.
Pacha ni moja ya madini, Mola Baba alificha mbinguni. Umeshushwa chini ili uwe wangu tu. Sauti tamu kama nyoya linachokonoa sikio. Mikono yako inanimaliza homa bila dawa. Ndo maana nakupendaka sana.
Nakupenda bebe.
Me pardon pacha, ujue
nina kupenda bebe. Bebe.
Pacha, pacha we.
Nina kupenda bebe.
Raoul Mashupe, Dimo da fashion.
Nani mwenye kipimo cha mapenzi ale.
Alete, yeah, yeah, yeah.
Ile watu wote waone.
Aje, yeah, yeah, yeah. Ana nipaga mimi, mimi, mimi.
So kipata kamo kema kamo metre. Dena sengi batia na mote mana yepo bambu na kanzite. Yagulinga pesa kangai.
Pacha, pacha wangu we. Mushuma bei raisi, unaweza unguza nyumba ya mabilion. Chunga na maneno ya wapambe, yanaweza haribu penzi letu. Mtoto wa mamai, si unajua fresh, na kupenda sana. Mwana mamai, so cute kinga.
Wanana na sangwe,
so cute
kinga. Wana mamo bominga.
Pardon pacha usisau. Pardon pacha, ujue
nina kupenda bebe. Bebe.
Pacha, pacha we.
Nina kupenda bebe.
Bill Gates Katunzi, Musamiri.
Nani mwenye kipimo cha mapenzi aleti.
Alete, yeah, yeah, yeah.
Ime watu wote waone.
Aje, yeah, yeah, yeah. Ananipaga mimi, mimi, mimi.
So kipatia kamo tema kamo metle. Nina sengi batia na mote mana yepo bambu na kanzite. Yago lingwa pesa kangai.
Patrick Jomali Chisekedi, ya Noela Binene. First Lady Mary B. Paso Papa na Jemima, Landry Hélène. Betty Mazengo, Boss Lady John Chibango, Mon Général Dr. Runi na Zanzibar.
Topic Slicer
Dream Big.